kushona kwelanga akusho ukuphela usuku olusha ilanga liya liyakhanya ukushona show.